Tuaniriza museno Uganda, Uganda nyafe elimu Afrika. Tuaniriza museno Uganda, Uganda mepa muo edu. Desemba 15, lukumi mulwenda, nkaga mu musanvu. Wabyavaayo museno Uganda, olwa Eastern State Africa Heads of State Summit. Lunabulwa lelo lwa kitibwa eri Uganda ne Afrika. Wabyavaayo museno Uganda, olwa Eastern State Africa Heads of State. Webatudde okuteesa ku miriraano emirungi n'okugaziya mu byenfuna ey'ekitole nga ya yunte y'Afrika. Yamba o eyu yafe ekozesa obuvumu n'amagezi, twagalane na sosi kusosola Afrika yafe. Sosi ya gundi amazima galoke naye nkwe nedda 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 enkwe mbinyo. Katonda yamba o eyu yafe kubaho eyu kati ye muzade Afrika. Omonte fungiza Uganda kakusimbe Else lansi nywera Empayo jiriambe Ismail Azali Shira kuma kwesi Nikombe no kuma Eji uhuri wowe Kaivanda nywera Kwango lilinde Kaunde zambia Ensiyo jiweze Samaji teza Ikela kuyambe. Harambe